Hill Hospital oo ka mid ah isbitaalada ku yaalla degmada Bardaale ayaa gargaar caafimaad oo bilaash ah gaarsiiyay tuulada Moraga Sale ee degmada Bardaale si loo siiyo daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin, isla markaana ay ugu marmaan daawooyinka meelaha ka baxsan tuulada. Hawlgalkan caafimaadka ayaa waxaa hogaaminayay dhakhaatiirta xarunta caafimaadka Hill ee degmada. Dadka ku nool tuulada, adeegyada caafimaad ee loo sameeyay ayaa waxaa ka mid ah baaritaannada cudurrada kala duwan iyo daaweyntooda. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaa u mahadceliyay Hill Hospital iyo maamulkiisa.
Ma samow hareed, hareedasa, daawadii Bardaalanka baafanay, fadhagaana nanayn kashaanay, isbitaalka Hill yaanayn shaanay, kheer alla si, kasaarada alla kuwereji, gee kheerta alla kolsho alla kawayal, gee kasaariya alla gadan alla kawayal.
Anamay hay madgar madriin asungay raw isbitaalka Hill Bardaalan ka maani fudagan ninka koy walaalayaa sax ma santing korangaada doktorinki ilaahay korangaada isbitaalka kama hasan
ubin hay galaliyare isbitaalka oo ay soo heel hayaan ninkoy ni daawadin Bardaalan ka baafani nimo rusan ninkani khair alasi adinya akhra wala kulli bani taasas in sheegan
umay santay diwale oo raw yarugdu morsaala fudagan maani boobade Hill isbitaal yani bo daaw maasha Allah yani chaani ilaahay kersiya daawadi Bardaalan ka baafan yani chaani alhamdulillah
bismillaahir rahmaan rahiim anoo ka sugan magaca jaamac gooleero deeg tuulada Moorgasaale oo isbitaalka Hilwa hospital ninka koy magaalada Bardaale daaw nadaafad yaal iyo balaanta iyo dhomba caafimaad barwaaqo leh safar laan ku boogaday yan ka mahadeliye 104 ka salaamayeen
billahi rahmaan rahiim anoo magaca ka bilaabo Hussein Ismaaciil Yusuf oo maayba magaalada Bardaalan oo boogaday Hill Hospital daawo tayax sir ah ninka sheenay degmada tuulada Moorgasaale markaa may ka mahadiyane ilaahay may ba ilaahay korangaa.